zlouder.com.
Banana. Be like that.
Na matwi amoni cafe wino fifine na chilai na mtemo fifine le samupanga iwe ena datula na matwi amoni cafe wino fifine na chilai na mtemo fifine le samupanga tuleisha naipusha misango ubusuma wapala wanyi umungulu dawa kwata ukseya Tausea, nobuka kata wakwata Wafuka nge mkunda, nokuna kirira nge mpanga Gawaluba, ulaiche fyanga waluba Ulana kirira ngandelanda, ulomfuila ngandelanda Ulankutika ngandelanda, ulatesha Ndatasha Na masese mfola ula nkoseresha Nga tuwala lenza la tawisosha Fingi padi iwe kinsansa musha Tawatula na matwi Umoni kafe wino fifine na achilari Nga kutemu fifine lesa kupanga Ififino umoni kana achilari Tawatula na matwi Umoni kafe wino fifine na achilari Nga kutemu fifine lesa kupanga If you feel no money can natural, no loyalty in natural. If you feel if you're a sacrifice, no loyalty in natural, natural, natural. Te busu mafie wapa menso, ne misango wapa tate yibili. Nomtima, usuma, ama no no mochenshi wari kwani. Na bafyashi, ta uba salula, na taipi yaba no beba mochenshi. Iye behavior ubusuma yanguma yo behavior ubusuma behavior ubusuma yangu tata behavior ubusuma waliibela wali angusha wali popoka tawatula na matwi Umoni kafe wino fifine na achilari Na kutemu fifine lesa kupanga Ififino umoni kana achilari Tawatula na matwi Umoni kafe wino fifine na achilari Na kutemu fifine lesa kupanga Ififino umoni kana achilari Na loyalty na achilari Ififine efe lesa kupanga Na loyalty na achilari Na achilari Na achilari Ukonkanye pwechite mwiko kubantu Ukonkanye pwechiko kumuchalo Bantu bantu basunga Bantu bantu bafwirisha Bakubika kwepo shari Wamona kone fyosha ishibe Wakwata kone fyosha kwete Inkama chivote na bantu Taufipanga Waba fefifine waba Tauimasa Umoni kafe fifine natural 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 Kompre kisheni yo akisheni Tawatula na matwi Umoni kafe wino fifine natural Na kutemu fifine lesa kupanga Ififino umoni ka natural Tawatula Na matwi, umoni kafe wino fifine na achilari Na kutemu fifine lesa kupanga Ififino umoni kana achilari Na loyalty na achilari Ififine efe lesa kupanga Na loyalty na achilari Na achilari, na achilari Beautiful, beautiful, beautiful Mubanga mwaume
Exclusive to ZLouder.com
Awa shara bana kashi Mubanga wa umalubali
Be like that
Man mover Ze mover cha